wana nyo na wangula mawanga yeyogeranga chimo bakaba kale bavunama esi yonange muweza obute bwatuka olwobu wangu sibuli obute magwende busavu wala Olukulu, olusinga etalo Obukulu, omuntu yenna Olu yandisanite, okulwana na wangula Olutalo luno, olukulu Lwemo kwelwa nisane we wangula Chiku mesa chokulensi yenna Olukulu, olusinga etalo Obukulu, omuntu yenna Olu yandisanite, okulwana na wangula Olutalo luno, olukulu Lwemo kwelwa nisane we wangula Chiku mesa chokulensi yenna
Chocolate, see you now.